moi.
Nozo kamix tena
kwenye hii dunia sijaona kama wewe. Kwenye hii dunia sijaona kama wewe. Umenishika kichwa chini, moyo mpaka mwili, silali na fikiri. Umenishika kichwa chini, moyo mpaka mwili, silali na fikiri. Uko peke yako, ni wewe tu. Hakuna mwenzako aliye juu. Wanasema utaniacha, maneno mengi wanabwabwaja, maana wapo warono kuweza, mzigo mkubwa utanishinda. Wanasema utaniacha, maneno mengi wanabwabwaja, maana wapo warono kuweza, mzigo mkubwa utanishinda. Tuhio mujiko batade chao mehana, apne tudile kapatade chao mehana. Tukio mujiko batade chao mehana, apne tudile kapatade chao mehana. Kosa la kwanza kukupenda wewe, wanaona gele ilo lelewe. Funga masikio usiwasikilize. Nomba unipende unigande, usiniache. Wakikubeza beza uje kupige zeze, na ukichoka kifuani ujiraze, kwenye sayali ya mapenzi kujaze.
Kosi avibere
uina tiraiche,
kesi zovimere
kuina tikoiche. Wanasema utaniacha, maneno mengi wanabwabwaja, maana wapo warono kuweza, mzigo mkubwa utanishinda. Wanasema utaniacha, maneno mengi wanabwabwaja, tuhio mujiko batade chao mehana, apne tudile kapatade chao mehana. Tuhio mujiko batade chao mehana, apne tudile kapatade chao mehana.
Chepe, Zedo,
Moladi,
Bolka, Medic, New Sound Record, Ego Master.
Good mix from Nonza Eco Master.